yewe wasiwenu mutware wawe ari we satani umubishu kaze hehe no kuzonyera guhura nawe
Paradiso.